is Jeff.
My name is Jeff.
Before ni die, wata ni die, ntafanya chenye mimi na die. Mother atafurai, na wakidin wapange fine. Before ni die, wata ni die, ntafanya chenye mimi na die. Ata ni daddy sai, already nshacheza party ya mine. So kani ganji hailali kasi home,
kasi home.
Na wati aje wani party kwa machuom. Na kakichek musafisha na kingdom. Omera mamote kuna chachisha bila form. Ganji na lala bati na lala tuke jani. Nandoni ya muke na breakfast misi lali niko majani. Kani dish tuna lamba hadi sahani. Chukifika ni sayamani siwa tusemi samahani. Red devil na bugizi zinafanya nisikize blues. Maginero ni mchezo, changano real boost. LSD na nyonya tezo, kani pepa misi choose. Na ganji kata kuchange, wejua yo badu uja lose. I'm a dose, it's over, na sija mu overdose. Na my money fanyi slip over, tushele wana of course. German livuta aerial, that's why niko on toast. Na nikinori sunadai kunicheza bro na kufinyi yanga post. Badu nikiwenda niya whip, akilia miko kalesa. Crack il take over, sayo mnana ndiyo chesa. Na maspiri ziko kejani, zanisho nisingie baesa bana. Atile time nakani kana tesa, badu natesa wana nikana. Time ni ganji na wezi notice na cheap watch. Niki waste time na recover juu bado na keep watch. Nikikosa pesa mimi mwenyewe uski na jistuka. Na since nimekaa na ngori yote na kuruka. So kani ganji hailali kasi home,
kasi home.
Na wati aje wani party kwa machuom. Na kakichek musafisha na kingdom. Omera mamote kuna chachisha bila form. So kani ganji hailali kasi home,
kasi home.
Na wati aje wani party kwa machuom. Na kakichek musafisha na kingdom. Omera mamote kuna chachisha bila form. Call of duty li nipatakani kwa mteja. Na wezi mada hawa kwa ujuani na mateja. Tricky, kijana mdogo na BFK ni product ya quickie. Mouse kufunguli usijaribu kunidisha miki. Boy mjanja nilivuta line before nijuani na mawhite. Siku tie lose ends nikapata dem sim tight. Mina kwenyesha muangaza na una try tukuni beba light. Zakayo kitu ametumia mwezi pimana na ye height. So kani ganji, isipo lala homi kwa kwa ngithe. Na ikitoka home paka kwa mathe. Mtoi ya poke na pia ma brother na ma father.
Ganji kidile, apa kuna lafa na dide. Tuna manyo adizo madide. Fanya adi kibla ni disre kwa masiste.
Issues kibao kunibitia utahitaji more than busu. Laba mrembo watoe nguo na bado sitamruhusu. Mjuni akilia, lazima wao pia watanilia. Na si ati nalianga, we mwenye angalia. Huku manze, hakuna freestyle sing along. Iyo ni kureverse, ebu move along. Album imetoka but kinudhia na trend na thong. Adi na try kushutu ma video but wesikizi any
before
song.
Before ni die, wata ni die, ntafanya chenye mimi na die. Mother atafurai, na wakidi ni wapange fine. Before ni die, wata ni die, ntafanya chenye mimi na die. Ata ni daddy sai, already nshacheza party ya mine.
So kani ganji hailali kasi home,
kasi home.
Na wati aje wani party kwa machuom. Na kakichek musafisha na kingdom. Omera mamote kuna chachisha bila form.
Bila form.